Nikuba.
Are you recording me, fam?
Okay. Yo, yeah. Chanky, nikamela ni mtetani ye ni wa lakeside. Ni wa 58 na nafana kuja westside. Nice ride baby na kubeba next time. So guess what, ni double Z na M ride.
Bro twende east side, loud nazifunga na ma king size. Step at the house, huh? Buggy unit, Riz na ma Rizla. Skia sinia kabla kick na ma Liza. Kick na ma Liza.
Nikamela ni mtetani ye ni wa lakeside. Ni wa 58 na nafana kuja westside. Nice ride baby na kubeba next time. So guess what, ni double Buzina,
mabom zimewaka kama Bob Marley Nesta. Goma zimezoza mbaka UK Manchester. Backup ya Messi akiwa baka ni Nesta. Amefamba na si anataka rada za ma gangster. Nikubaya, zero kwenye mix ni kufaya. Mafsplits za Ulaya. Binga ni yami, ha, siya kuhaya. Chapa wine alafu ni jirole, here we jam.
Nimoga kachora tini ndo nitoe swara. Biz ni kamili kuna vile neza tuara. Nice t-shirt, jeans na Sahara. Chini nazunguka kamfara. Ukiona nimejitoa kwa foma kuna magala. Kana joku iseti fiti ndani. Future ni kugetizo magwala. Finishing ivo ndo pasini kala. Yeah, kunkaribia sana high fight. Thinking aroma na sikia ni angwai. Zangu zishuke yondo kitu wifi. Nikapienga na pani jeshi ya kifungwai. Kunkaribia sana high fight. Thinking aroma na sikia ni angwai. Zangu zishuke yondo kitu wifi. Nikapienga na pani jeshi ya kifungwai. Nikamela ni mtithani ye ni wa lakeside. Ni wa 58 na nafana kuja westside. Nice ride baby na kubeba next time. So guess what, ni double Z na M ride.
Bro twende east side, loud nazifunga na ma king size. Step at the house, huh? Buggy unit, Riz na ma Rizla. Skia sinia kabla kick na ma Liza. Kick na ma Liza.
Nikamela ni mtithani ye ni wa lakeside. Ni wa 58 na nafana kuja westside. Nice ride baby na kubeba next time. So guess what, ni double Z na M ride.
Ar. Skia kick. Skia snyel kan.